kama kama tuna fish. Tetubu kama tuna fish. Icho kama umekula widi. Ibariki, ikibidi. Napenda ukinani ukichora saba, unavunda chaga. You take my breath away. Wakimana bongo twenze du kwa mande. Twende clubs out, twende duka kukedepe. Mama, oh, senorita, nakuita, mama sita. We used to be broke, now full of money. Money, money, money. Nipe pendo lako, nilitunze kama money. Money, money, money. Naona kama ndo tukuwa na wewe. Naona kama ndo tukuwa na wewe.
Chilla, baby. Show what your mama gave you.
Dr. Warren, son.